Loué et remercier soit le Seigneur aussi pour ces merveilleux.
Ashimwe kandi ahimbazwe nuko bwiza indirimbo zihuje twaririmbye ku bw'icyubahiro cy'izina rye. Hano twaririmbye mu ndirimbo ya 1523 mu gitero cya kabiri mu gihe cy'ikigeragezo gikomeye. Iyo bisa nk'aho Imana itari kumva, turuhukire twishingikirize ku gitare cy'ijambo. Izere gusa, byose biraba umucyo. Bene data na bashiki banjye bakundwa, ndatekereza hari igihe bisa nk'aho Imana itumva, nk'aho itareba, nk'aho nta cyacu ishaka kumenya. Ariko hano dufite ubushizi bw'amanga ndetse no gukomezwa kuva muri iyi ndirimbo, nk'uko bivugwa neza muri iki gitero, yuko dukwiriye guhagarara ku gitare cy'ijambo tukamwiringira kandi tukamwizera. Icyo gihe nibwo igihe kizagera byose bikaba umucyo, kandi duhamirijwe rwose ko ari uko bizamera. Ndashaka gusoma ijambo ryo mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 48, ahari ndi buhere ku murongo wa mbere. Yesaya 48, umurongo wa mbere.
Vous qui portez le nom d'Israël, vous qui êtes sorti de
ni mwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isirayeli bagakomoka mu mazi ya Yuda, barahira izina ry'Uwiteka bakavuga Imana ya Isirayeli, ariko mu bitari ukuri ntibibe ibyo gukiranuka. Ku murongo wa kabiri, kuko biyita abo mu murwa wera bakishingikiriza ku Mana ya Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo ari ryo zina ryayo. Umurongo wa gatatu, navuze ibyabanje kubaho kera, cyase ubuhanuzi bwatambutse nabuvuze, nabanje kubuvuga, ni koko byaturutse mu kanwa kanjye, ndabyerekana mbikora ako kanya ndabisohoza. Nari nzi ko kuko nari nzi ko udakurwa ku ijambo, kandi yuko ijosi ryawe ari umutsi umeze nk'icyuma, n'uruhanga rwawe rukaba nk'umuringa. Nicyo cyatumye mbikubwira uhereye kera, nkabikwereka bitari byaba, kugira ngo utavuga uti Imana yanjye niyo yabikoze, kandi uti igishushanyo cyanjye kibajwe n'igishushanyo cyanjye kiyagijwe nibyo bitegetse.
N'en témoignerez-vous pas, mais à partir de
warabyumvise, dore byose ngibye. None se mwe ntimwabihamya, mwe ntimwabihamya, none ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Biremwe nonaha, si bya kera kugeza uyu munsi, ntiwigeze kubyumva kugira ngo utavuga uti narimbizi. Murongo wa cyenda, nukuri koko ntabwo, murongo wa munani mu Kinyarwanda, nukuri koko ntabwo wumvise, ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye, uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganijwe cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Dore ndagutunganyije, ariko si nk'ifeza, nakugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku murongo wa 11, ku bwanjye nzabyikorera, ntacyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Murongo 12, nyumva Yakobo na Isirayeli nahamagaye, le même. Ndi we simpinduka. Ndi uwa mbere kandi ndi w'imperuka. Kuboko kwanje niko kwashyizeho urufatiro rw'isi. Kuboko kwanje kwiburyo niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye biritaba. Murongo 14 mwese nimuterane mwumve. Ninde wo muri bo wigeze kuvuga ibyo ndo yavuze mbere uwo mutoni uwiteka Ibaburone azahagira uko ashaka kandi kuboko kwe kuzatera abakarudayi 15 nge ubwanjye naravuze ndamuhamagaye kandi ndamuzanye azahirwa mu rugendo rwe 16 je n'ai pas parlé en secret dès le début nimwigire hino mwumva ibi wihereye aho byatangiriye sindavugira mu rwihisho uhereye aho byabereyeho nariho kandi none uwiteka imana intumanye umwuka wayo 17 uwiteka umucunguzi wawe uwera wa Isirayeli aravuga ati ni nge uwiteka imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro cyangwa se ukwigisha ibifitiye umumaro agakiza kawe ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo 18 yaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi n'abava mu nda yawe bakamera nk'imunyi yawo izina ryawe ntirya kwibagirana kandi ntiryarimbuka ngo ribe ribure imbere yanjye turageza hano iri jambo ry'igiciro ry'Imana dushobora gushimira Imana ndatekereza bene data n'ushiki banjye kuko tuzi yuko Imana ikiranuka yavuganye n'ubwoko bwayo uhereye imbere na mbere ntiyigize ishaka ikindi kitari neza y'ubwoko bwayo yabamenyesheje mbere bitaraba yari izi uburyo bose bakozwe yashakaga kubimenyekanishaho yashakaga ko batabarwa muri byose yabamenyesheje ibintu byinshi mbere kugira ngo he kugira uvuga yuko hariho undi wabibamenyesheje les a créé de façon merveilleuse dès le ventre de leur mère. Ya baremye mu buryo butangaje uhereye mu nda banyina. A révélé de grandes choses et yarabakunze abahishurira ibikomeye yakoze ku buryo ibyo yabasezeranije bisohora. Kandi simbizi ariko bene data no shiki banje turebye yuko ya hishuye bucya kandi ko yakoze ku buryo ibyo yahishuye mbere n'ibyo yasezeranije mbere bisohora nanone ibyizavuga nabyo bizasohora twahita tubibona ku kanya cyangwa tutabibona twatekereza yuko bizaba cyangwa ntitubitekereze dutyo twihangana cyangwa ntitwihangane icy'ukuri ni kimwe nuko ibyo ushobora byose yavuze bizasohora mu gihe cyagenwe igihe icyo ari cyo cyose Imana niyo izi igihe izabisohoreza izi ubwo bizasohora rero twuzuye amashimwe by'umwihariko kuko tuzi yuko ya ni uwitangiriro akari nawe w'imperuka ko mu gihe cy'imperuka mu gihe cya nyuma atigeze ahinduka yagumye uko yahoze hari ubwo nk'uko twabiririmbye muri iyi ndirimbo hari ubwo tuba nk'abatereranywe nta tutabona ariko dushobora kwishingikiriza ku gitare cy'ijambo dushobora kwishingikiriza ku ijambo rye dushobora kuguma ijambo rye maze mu gihe cyayo yagennye dushobora kubona ibyo yasezeranije kubw'ibyo twuzuye ibyishimo n'umunezero Imana ihimbazwe. Turabona ko Imana ko yahoze ariko none ku iteka ryose. Ntango kuri murongo ya nge Uwiteka Imana yarantumye ntumana nija n'umwuka wayo. Bisi ibintu bihebuje. Yafashe uwishaka ituma abagaragu bayo amanywa nijoro kandi bagombaga kuvuga ibyo yabategetse. Ntacyo bashoboraga kuvuga ubwabo, nta nubwo bagiye ubwabo, ariko batumwe n'Imana baragiye babwira ubwoko ibyo yabatumye kuvuga. Ni bya ngombwa, ni by'ingenzi kuvuga yuko, kumenya yuko bavugaga mbere ibitekerezo byabo, ibyo uko bazifata n'ijambo ryabo ryose. Imana izi neza ibintu byose, izi n'imitima yacu, izi n'ibitekerezo byacu, nta na kimwe gihishwe. Mwami turabishimira cyane Imana, ndetse n'uyu mugoroba turamwegera ngo tumusabe atugirire ubuntu, aduhe n'imbaraga, adushikamishe muri uko kwizera no gutumbira ijambo ryayo no kwihangana, tugategereza yuko Imana ubwayo igira icyo isohoza. Ahari hari ibintu bisohora bitagaragarira amaso yacu, ariko ndizera yuko hari byinshi bisohora. Ahari no mu moko no mu mahanga hariho igihe cya buri kimwe cyose. Nicyo gituma natwe dushaka kwihangana, dushaka kumuha icyubahiro. Murongo 16 mwigire hafi hino mwumve ibi, uhereye kera, uhereye aho byatangiriye. Sindavugira mu rwihisho. Oya, Umwami Yesu yaravuze ati, mbese navugiye mu rwihisho? Vugiye mu ibanga. Oya, yavugiye mu ibanga. Bose bumvise ibyo yavugaga, ariko abo umwami atigeze abihishurira byari igisakuzo, ntibyumvikanaga. Ni nako bimeze muri iki gihe. Ijambo ridahishuriye umuntu amabanga yavuzwe ntayakingurirwe, biguma ari ibihishwe, ari amabanga kuri we. Ariko turashimira Imana ko yatugiriye ubuntu no kuba twarabashije kwakira ibyo yavuze, no kugirirwa ubuntu ngo kumushyikira tukabasha kwihangana kugeza ubwo azatujyana mu bwiza. Turashimira Umwami n'uyu mugoroba ko turi hano, ko twaje kumuramya no kumva ibyo atubwira mu ijambo rye ryera ry'igiciro. Mbere yuko mwene Data Frank akomeza no kugabura ijambo, duhaguruke kugira ngo dusengere hamwe. Mana ikiranuka, biturutse imbere y'imbere mu mutima wacu, tugushimiye ibi bihe by'ubuntu twashoboye kubamo, ngo tube turi hano, twongere tukuramye, tukuzamurira amashimwe n'icyubahiro. Turi hano kugira ngo twumve ijambo ryawe, kugira ngo tukuramye, kugira ngo tukuririmbire indirimbo nziza. Mwami, wakire amashimwe ava mu mitima yacu no mu minwa yacu twese. Mwami, turi umukumbi wo mu kiganza cyawe, waradukunze. Turi abagenzi muri iyi si, ibyo turi abagenzi koko, ntidufite umudugudu uhoraho muri iyi si, tuzava muri iyi si bidatinze. Mwami, turi abagenzi. Mwami, hari ikintu dutegereje, twifuza kuba hamwe nawe mu bwiza. Mwami, ntabwo tuzi ngo ni ryari tuzahamagarwa, ubwo uzaduhamagara, ariko Mwami, twifuza ko tuba twiteguye. Twifuza ko ijambo ryawe rivuga muri iki gihe. Mwami, turashaka kwakira ijambo ryawe muri twe, ngo turigumize ku mutima, turyizere, tukuzamurire ishimwe n'icyubahiro. Mwami ni wowe twiteze ni dutegereje kuko tuzi gusa ko ari wowe mwami uzarangiza mu buryo butangaje ibyo wavuze mbere byose mwami ntabwo utinda mu gihe cyawe byose uzabikora neza ushimwe no kurangwa iby'izina ryawe turagusabye uhe umugisha abatashoboye kuba hano bose uyu mugoroba uhe n'umugisha ubwoko bwawe bwose abana bawe bose hafi na kure ubane na bose bose bagirire imbabazi majyaruguru majyepfo burasirazuba n'uburengerazuba mwami ababazwa bose kubw'izina ryawe abarwayi bose mwami umutima buri mutima wose urawuzi umubare wose no gusuzuma umutima kose ni babikora ni wowe babyereka mwami uzi uburyo tubabara uzi uko tumeze turakwinginze ngo tugirire imbabazi n'uyu mugoroba udufashishe ubuntu bwawe niryo sengesho ryanjye mu izina rya Yesu amen amen umwami ahimbazwe kandi ashimwe kubw'ubuntu twongeye kugirirwa bwo kuba turi hano natekereje yuko hashize igihe kinini tudagira isomo rya Bibiliya byaba ari byiza kumva ibibazo biri kubazwa mu bwoko Imana ibidufashijemo ndetse tubishoboye tukabisubiza ibyo hari igihe bifasha bigira umumaro igihe cyose kubasha gusubiza ibibazo njyambona yuko iyo hari ibibazo bya mu isi mu bintu bitandukanye noneho akagira ubyitaho ariko ntashobore kubisubiza bisa nk'aho rwose ataye ibiro iyo igisubizo cyangwa se bisa nk'aho umukuyeho umutwaro iyo umuhaye igisubizo
beau frère m'a encore transmis les sensations du frère Kupka de
Pologne. Nakobye arimeze kuri imuramu wanje na mwindi da kupfere yoheje ndamutso ubwange maze kuzisoma araramutsa abantu bose yumva yunze ubumwe natwe. Umwami ashimwe kuba hakiriho abantu bamwe bahagaze. Ibyo bishobora gusa nk'aho kwirarira ariko ndizera ijana ku ijana yuko turi mu by'ukuri cyangwa se turi mu kuri ibyo mbivuze kuko mbihamirijwe rwose kandi si ku bwacu si ku bw'ubushake bwacu si uko
à cause de la parole de Dieu pour la parole de Dieu.
Sukubera guhishurirwa kwacu bwite ahubwo ni kubwo ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana kugeza iteka ryose rizaba ari ryo ry'ukuri. Natwe kubera ko twizera ijambo ry'umwimerere
de jamais rien interpréter.
Twagambiriye kutagira ikintu na kimwe dusobanura mwabonye yuko uko ibihe byagiye bihita nta kintu na kimwe tuzi dusobanura ahubwo twagiye dutegereza kugeza igihe ibyo tubiboneyemo umucyo biturutse mu ijambo ry'Imana tukaba dushobora kubikozaho urutoki tukabisoma tukavuga ngo tugendere muri ibi byanditswe nuko ni icyo nicyo cyatumenyesheje igihe cyose ko ari ukuri atari kubera ko twabivuze atari kubera ko mwene Aburahamu yabivuze ahubwo kubera ko Imana yamaze kubivugira mu ijambo ryayo ubwo nibwo gushidikanya kose gukurwaho kuvaho maze n'ibibazo byose birebana n'iby'umwuka bigomba kubona igisubizo mu byanditswe byera si ngombwa nk'uko byanditswe ahantu hamwe si ngombwa yuko wambuka inyanja si ngombwa nk'uko byanditswe ntabwo ari ngombwa ko wambuka inyanja ngo ubone igisubizo ahubwo ni ibiri bugufi yawe ni ijambo mu kanwa kawe gusa ryature gutega kwa kabiri 13:14 ntabwo ibitekerezo byacu ari byo biri bugufi ahubwo ijambo ryo riri bugufi riri mutima wacu ndetse no mu kanwa kacu ibyo ntabwo bitugoye ibyo nababwira ntuje yewe mwene Tarusi n'abindi tutabahagarara hano twebwe twahitamo kwicara hariya sibyo mwene Tarusi avuze amen ibyo twese abagomba kuzana imbere twese abagomba cyase abategetswe kujya imbere ntabwo ari abashaka kujya imbere ahubwo mbivuze abajya imbere kubw'inshingano cyangwa kubw'itegeko kwishimira kugira umugabane ku ijambo ry'Imana kugira umugabane ku by'Imana ikora niba hariho igihe cy'umwuma niko byari bimeze mu gihe cya Eliya ariko twishimira Imana ko tubasha kwihangana kandi twishimira ko Imana yageneye ibintu byose igihe cyabyo ibintu byose abantu bavuze n'ibindi bavuga ntibishobora gusohora kuko Imana ubwayo byose yamaze kubigena kwizera kwacu niho gushingiye igihe twasomaga umurongo wa mbere uducyaha ucyase tugaya nashatse kubivuga n'ijwi riri hejuru havuga ni mana yanjye be gukuru umunyakuri ubivuga byose mana uvuga ukuri igihe bihonetse ijambo ryo kuducyaha riza ari ryiza gucyaha kuva ku mana kumeze nk'umuti mbese mwabibonye igihe umuntu ari gucyaha undi ashaka kumukosora gato kugicya mukosoraho ibyo ntibihita ibyo ntibyakirwa mu mutima ibyo turabirwanya nk'urugero ibyo nibyo byambayeho umugoroba nta kindi nari gukora uretse kuvuga n'ijwi rirenga mvuga ni mana wowe uvuga ukuri ibyo wavuze ni ukuri rwose ni umuti womora bigwa neza bigera neza ushobora kuvuga bivuye mu mutima ukavuga yego ukikiriza yego ku by'Imana yavuze byose niba dusobanukiwe yuko Imana igituma itugaya cyangwa se iducyaha ni ukugira ngo twite ku byo yo ishaka kutubonaho ngo tubone ibintu tubona ukundi rero mu kuducyaha kwayo tubonamo urukundo n'imbabazi zayo rero kuducyaha kwayo nta na rimwe kwigeze kuba gufite intego yo kudutura hasi ahubwo kuducyaha kwayo ni nko kudutegera ukuboko ngo idufashe ituzamure rero iyo ibintu tubibonye dutyo tushobora kunezerwa kwishimira yuko iki ducyaha ahari siko bose babibonye ariko Imana yaducyashye bikomeye hano ndibuka yavuze amagambo yo kuducyaha akomeye uhereye ku itangiriro kuko hano aravuga muri Yesaya 48 ku murongo wa mbere nimwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe mwebwe abitirirwa izina rya Isirayeli mwebwe mwakomotse mu nda ya Yuda mwebwe barahira mwebwe murahira izina ry'Uwiteka mukavuga Imana ya Yakobo ariko mu bitari ukuri ntibibe ibyo gukiranuka murwa kabiri kuko biyita abo mu murwa wera kandi Imana ya Isirayeli niyo bishingikiriza Yesaya 48 ku murongo wa kabiri izina ryayo rikaba ari Uwiteka Nyiringabo tuzi yuko Yakobo yakiranye n'Imana yagiranye umwitozo n'Uwiteka ubuzima bwe bwose burahinduka izina rye mbere ryari cyase kugeza ubwo ryari Yakobo maze ahinduka Isirayeli mbese abandi bose bitwaga Isirayeli ryari bamara iki ntago bahuye n'Uwiteka nka Yakobo ntago bakiranye nawe ngo baneshe bitwaga gusa izina rya Isirayeli uko kwitwa izina gusa ntacyo byamaze byari gusaba ko bagira umwitozo babanza kunyura mu byatumye iryo zina rihinduka Dari rero ngombwa ko natwe tubyigaruraho ubwo dusoma ibi. Ibi rero ntabwo ari kubagaya, ariko ndavuga ngo kwitwa izina rya kwitwa umukristo ntacyo bimaze, kwitwa Isirayeli ntacyo bimaze, keretse gusa iyo duhuje n'ijambo ry'Imana n'imyitozo abana b'Imana banyuzemo kugira ngo hanyuma noneho wiyite umukristo. Ndabisubiramo, Yakobo yari umuriganya, yari umukozi mubi, nuko nyuma aza guhura n'Uwiteka, maze Uwiteka amukora ku itako kugira ngo amenye yuko bitari ngombwa kurwana n'imbaraga, kurwanisha imbaraga afite, ahubwo ikigenzi ko ari Uwiteka ari we umufasha. Hano haranditswe ngo mwebwe abarahira izina ry'Uwiteka, mwebwe abarahira izina ry'Uwiteka mukiyitirira Imana ya Isirayeli mwatura izina ry'Uwiteka, ariko ntimubikore mu kuri no mu gukiranuka. Bakundwa, hano uko dushoboye kose tugerageza kuba abanyakuri, ariko tutabererekera umuryango wo kutizera. Ntekereza yuko hari itandukaniro rinini cyane hagati y'abantu bazikama mu kutizera bakirekurira mu ntege nke zabo, batandukanye n'ababona ahari ubukene, ahari ibibura, ibyari bikwiriye kuba bihari bidahari, maze bikabatera gusanga umwami masengesho afite kwizera. Ntitwigeze tugerageza wenda kurema ikirere, gukora mu buryo bwabwo bwose ngo tugire ikintu na kimwe turema ubwacu, keretse ibigomba gukorwa ibikorwa n'umwuka n'ijambo. Mu kwizera dushobora kwirekurira umwami, kandi aramutse avuze uyu mugoroba ati mugize neza kuza imbere yanjye no gusenga, ariko ntago mubikora mu by'ukuri, nta nubwo mubikora mu gukiranuka kose. Icyo gihe Imana ifite uburenganzira bwo kubivuga ari uko biri, kuko natwe dukwiriye kubona Imana mu kuri kwayo nyako kudakuka, mu kwera kwayo kudakuka no gukiranuka kwayo kudakuka. Tukabyigereranya, mbese ni iki gisigara? Ndetse no gukiranuka kwacu bwite twazana twese, ntacyo kuri cyo kitari umwenda wanduye imbere yayo. Icyo gihe byo ni iki rero? Icyo gihe ducuri ku mutwe tukareba mu mukungugu twakuwemo, maze tukavuga tuti mwami, mbese ni iki watubonyemo? Nicyo tubonyemo kugira ngo utubabarire, kugira ngo uducungure, kugira ngo uduhindure abana bawe. Uko niko tubona ko umwami agaragaza urukundo rungana rutyo, imbabazi zingana zityo, cyaha kumeze gutyo. Iyi Imana ivuze ngo ni urukundo, ibyo aba ari ukuri, ariko kubera ko ari urukundo ntireka ibintu byose ngo bihite bitambuke, ahubwo irashaka natwe urukundo rwayo kugira ngo natwe dutungane rwose muri urwo rukundo rw'Imana, maze ukuri, gukiranuka, kwera, ibyo byose ibikene byose imbere y'Imana, unyakuri no kumaramaza mutima bye kuguma kubura, ahubwo duhabwe umugisha cyane n'umwami n'Uwiteka, kugira ngo duhabwe umutima uhuye n'umutima wayo. Ibyo ni byo nifuza ngo tugire umutima umunezeza. yishimira Yesaya 48 ku murongo wa kabiri. Noneho ngo kuko biyita abo mu murwa wera, ushobora kwiyitirira izina risa nyiryera kurusha andi yose mu isi, ariko
l'expérience personnelle en fait partie.
Ibintu si uko bigenda, umwitozo bwite nawe ujyana n'ibyo. Dusomye undi murongo ko Uwiteka yahisemo ubwoko igahitamo n'umuryango muri ubwo bwoko, umuryango muri ubwo bwoko. Uko niko birushaho kugenda bifungana bifungana. Hano turabona ko na Yuda nawe avugwa, haravuga ngo muri Yuda nimo hazaturuka ku bwanjye uzima muri Isirayeli. Mika 5:1 ni isezerano mu muhanuzi Mika. Mu by'ukuri si wowe muto, si wowe busa muri mu migi mu mirwa Yuda, mbese niki Imana yakoze ku bw'agakiza. Twarebye n'ibyanditswe biri hepfo, ni koko Imana yatanze ubuhanuzi, ubuhanuzi bwaranditswe bwaturutse mu kanwa ke, kandi ibyo yavuze byose byarasohoye. Ariko nimurebe iri jambo hano ku murongo wa 3 Yesaya 48, navuze ibyabanje kubaho mpita mbisohoza. Narabivuze mpita mbisohoza, ni ukuvuga abantu bategereje imyaka n'imyaka, ahari ibyiriyo byose byari byajyanye n'ibihe, nuko mu kanya gato gusa Uwiteka asohoza ijambo. Iri jambo ngo mpita ngo gatatu ngo navuze ibyabanje kubaho kera mpita mbisohoza, ni koko byaturutse mu kanwa kanjye ndabyerekana mbikora ako kanya ndabisohoza. Ngo mu kanya gato mpita mbisohoza, hariho gusa abantu badashobora kubona ibintu ngo babitegure nk'uko Imana yabigenje. Baba bashaka ko igihe cy'Imana by'Imana ikora ibikora bikaza buhoro buhoro, mbikoze buhoro buhoro, ntabwo ari Imana iba yabikoze, aba ari igihe wabikoze. Mu by'ukuri dukwiriye gusobanukirwa yuko ikibwirizwa cy'ijambo ry'Imana intego yaryo ni ukudutegurira ibyo Imana ishaka gukora, ibyo yabanje kuvuga kugira ngo ibashe gusohoza amasezerano yayo. Ariko ibikorwa biva ku Mana nk'uko n'ubundi n'ijambo riva ku Mana. Hano muri Yesaya 48:6 ngo warabyumvise, dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya? Kuri turashaka kubihamya, duhamya n'umutima wacu wose, ariko nitubikora turabivuga turabyigisha ariko ntitubikora, twe tubisohoza, twe tushyira mu bikorwa, tureka Imana akaba ariyo ibikora, tureka Imana yacu akaba ariyo ibikora. Mbega ubwiza, mbega itandukaniro, mbese ibyo twe dukoze Imana yabimaze iki? Aho naho tuguma hasi ntabwo twabishyikira. Ku murongo wa 3 warabyumvise, dore ngibi byose birebe, none mwe nimushaka kubihamya? Mwabihamya, ni ukuri turashaka kubihamya n'umutima wacu wose. N'umutima wacu wose turashaka guhamya ibyo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe. Dushobora kwizera n'umutima wose, twifuza guhamya no kwizera ko nta jambo na rimwe rizabura gusohora, yose Imana izasohoza. Mbese mutekereza ko twakwemera ko habaho gushidikanya na guto ku ijambo ry'Imana no ku by'Imana no ku ijambo ryayo? Niba dushaka gushidikanya, twakwishidikanyaho ubwacu, he kuba ikindi dushidikanya? Ntitwashiganya ku Mana no ku ijambo ryayo.
Cela maintenant, c'est ce que nous voulons faire.
murongo wa gatandatu isa 28 warabyumvise dore ngibi mbese ntiwabihamya nibyo rero twe dushaka gukora duteranira kugira ngo turebe ibyo uwiteka umwami yakoze kandi twiteguriye no kujya tubihamya iteka ryose iteka tugahamya ibyo yamenyekanishije ku murongo wa gatandatu none ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya ibyo nabyo byarabaye hari igihe kimwe mu buzima bwanjye mu kanya gato nabonye ko hari ikintu numvise ntanegeze numva ntarinzi imbere ntakekaga mu kanya gato bikabiraho ibyari ibanga bihishwe biravugwa ubu nibwo noneho bisohora si imbere yaho by'ukuri habaho abantu igihe cyose ngo babazi byose igihe uvuze ikintu cyo mu ijambo ry'imana bakaba bari bakizi aho ushaka kujya bakaba bo ariho bari guturuka ariko icyubahiro kibi cy'imana kuko hariho abantu b'abanyakuri abantu bashobora kuvuga bati ibi byose sinari mbizi imbere ndabikora mushobora rwose kumvuga ngo nibyo nashakaga ariko imana niyo irondora imitima izi byose hari ikintu mwene data Branham yavuze ati ngo ibi sinari mbizi kugeza ejo hashize mbese kuri iyo ngingo twavuga iki twavuga ngo umuntu w'imana wowe uri umuhanuzi uhere mu bwana bwawe uhere mu nda ya mama wawe mbese ubwawe ntiwahamije bavuze yuko umwitozo wa mbere wahuye nawo ni igihe wari wambaye ishati mweru maze mama akinjira mu cyumba yuzuye urubura mu birenge akajya gukura inkweto ze akureho urwo rubura aho niho waboneye iyerekwa ryawe rya mbere umuhanuzi w'imana wavutse ari umuhanuzi akaba yari umuhanuzi uhereye mu nda ya nyina ava mu nda ya nyina akavuga n'umutima w'ukuri n'ukuri kose ko mu mutima akavuga ati kugeza ejo hashize ibi ntabyo narinze iyo dutekereje ku ibumburwa ry'ibimenyetso n'ibindi bintu imana yahishuye hanyuma ukaza gusanga hariho abantu ngo bari babizi byose uhereye imbere reka mbabwire ukuri no kugeza uyu munsi ntabyo bari bamenya abantu bavuga ko ibintu byose babizi ibintu byose babibonaga neza nko Pawulo avuga ati ntabyo bazi n'uyu munsi na magingo aya ibyo Pawulo na Petero n'abandi bantu b'Imana bavuze ntabyo bazi niko babitekereza gusa ariko siko biri nuko hano abantu bitiraga izina rya Yakobo Imana ya Isirayeli Yerusalemu byose bakabyitirira ariko ukuri n'ukuri ko mu mutima no gukiranuka ibyo ntibyari bihari ariko turabimenya tukamenya ko hari ibintu tutakoze neza ariko aho niho dushobora guhagarara imbere y'Imana tukabyemera twebwe turi abanyakuri ku buryo twavuga tuti twakwatura tukavugisha ukuri ngo ntitwari tubizi maze tukagira icyo bikoraho tugashimira Imana ko yaduhaye umucyo ndetse ni kangahe twareze twashinje andi madini yuko atwara umusemburo wa kera uhereye kera ariko ugasanga turi abarwayi b'amaso ku buryo tutabona ibyo natwe ntitureba ibiri bugufi ntitumenye ibyo twe tujyana n'ibyo dufite nk'uko babigenza ku irobe rya tubuwe ushobora gufata iryo robe mu biganza ugarikisha mu biganza hanyuma waritereka rirushaho kugenda ribyimba bazahitamo kurisohora ibyiza ni ukuyisohora nkuko Pawulo avuga ati musohore irobe rya tubuwe kugira ngo hinjire irobe rishya ry'ukuri riboneye hari ibindi bintu twitaho bitatureba Ushaka gushyirwa ku murongo ariko ntitubikeneye. Hari ibintu ibyo twebwe turimo, ibyo byo tudashaka kureba, tuboyemo, ndashaka kubireba. Ikikuri icyatugiriye tumarira ni uko turekura ibyo twe tubitoyeho. Iyo bidahuye n'Imana n'ijambo ryayo, ibyo twe dukwiriye kubirekura. Muri Yesaya 48 ku murongo wa 8 haravuga ngo, ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye, uhereye kera gutwi kwawe ntikwari kwazibuka. Nukuri koko Imana ikora ibintu byose mu gihe gikwiriye. Mutekereze yuko ubutumwa umuntu w'Imana yari kuzana ku bw'igisekuru cy'igihe, igisekuru cy'ubu, mutekereze iyo uza kuba bwaratazwe mu gihe cya Luteri, ntiwabitekereza, ntibishoboka. Ni nako bidashoboka ko n'ubutumwa bwa Luteri buzanwa bwirizwa iki gihe. Ni ukuvuga rero uko ibintu by'Imana bikurikirana, gahunda y'Imana, uburyo intambwe ku yindi uva mu mucyo ujya mu wundi, uburyo inzira y'Imana hamwe n'itorero igenda igaragara. Aho abantu bose mwituze bashobora kuvuga amen, kuko ibyo ari ukuri rwose. Murongo 8, oya, ntabwo wabyumvise, ntabwo wigeze kubimenya, no gutwi kwawe ntikwize kubyumva mbere hose. Mbega uko dukunda gutekereza ku kugaragara k'umwami mu gicu. Tariki 28 z'ukwa kabiri, 2023, ubwo yabwirwaga ngo agomba gusubira i Jeffersonville, kubera ko igihe cyo kubumurwa kw'ibimenyetso cyari kigeze. Cyari gisohoye. Mbere y'ibyo yarategereje, yari azi ko hari ikintu kizaba, ariko ntiyari azi ngo ni gute, ntiyari azi ngo ni iki. Ntiyashoboraga no kuvuga ati narabikekaga mu buryo runaka. Yaravugize ati, mutekereze ko nari narabwirije kuri iyi ngingo hashize imyaka, nasubiye mu byo nari nanditse, none dore ibi bitandukanye rwose n'ibyo nabwirizaga kera. Nawe ubwe yabaga azi gusa ibyo Imana yamuhishuriye byonyine, maze akabibwiriza uko ashoboye kose mu gihe cy'ubukozi bwe. Ariko twizera n'umutima wacu wose yuko nta kindi cyakurikira ubukozi bwe, kubera ko byanditswe gusa ngo muri icyo gihe ubwiri bw'Imana buzaba burangiye nk'uko yabishyuriye abagaragu bayo b'abantuzi. Ntabwo ari abavugabutumwa, ntabwo ari intumwa, ahubwo nk'uko bishyuriye abagaragu bayo b'abahanuzi. Nibyo, nta bindi. Ibindi bishya byaza ngo ni uguhishurirwa. Tugomba kubanza kubona gihamya cy'uko uwo ari umuhanuzi, kandi ibyo byagorana cyane. Hari bamwe bakwigiza nkana, ariko by'ukuri ibyo ntibizakunda. Hano ku murongo 8, Yesaya 48 aravuga ngo, kuko nari nzi yuko wariganije cyangwa se winangira mu mutima cyane, kandi ko wiswe umunyabyaha ukivuka. Dore n'ibyo Imana ivuga ibintu uko bizaba, uburyo bizaba, hanyuma mu mirebire yayo yongeye kutwereka indorerwamo twirebamo byuzuye. Uko niko tumeze, uko ibivuga hano, abigomeke bayobye uhereye mu nda ya ba mama. Tugarutse ku ijambo ry'intumwa Pawulo 1:15 ngo, Imana yanshyize ukwanjye yantoranije uhereye mu nda ya mama ishima kumishyurira umwana wayo. Ibyo bintu byombi, uhereye mu nda ya nyina yari umwigomeke, yari afite ibitekerezo bye bwite, yicaye ku birenge bya Gamaliyeli. Ibyo reka tubisome kugira twese tumenye ko byanditswe, ariko niringiye ko twese tuzi neza Bibiliya. byanditswe mu Bagalatiya 1:15 ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu bwayo kandi ubwo yashimaga ku 1:16 kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwiza mu banyamahanga sinahereye ko ngisha inama aba fite umubiri n'amaraso 1:17 cyangwa se nzamuke i Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa ahubwo nagiye muri Arabia kandi mvuyeyo nsubira i Damasco ibyo ni byari iki abantu kandi niko tumeze twese uhere mu nda ya mama abigomeke bakwiriye gupfa nuko mu kanya gato ubuntu bw'Imana buza mu buzima bwacu maze ibya mbere bigahindurwa ubusa bivuye ku Mana bikagirwa ibifite agaciro nibyo igihe niko twagenewe uhereye mbere yuko isi iremwa twagenewe kuba umwanduwe umuntu utizera yavuga ngo ibyo none se ko bivugurizanyije oya ni Imana ibikora byombi ni ukuri ariko icya kabiri gikuraho icya mbere icyo gihe icya mbere si icyo kiba cyemewe ahubwo ni icya kabiri hepfo haravuga ku murongo wa 9 Yesaya 48 ngo umujinya wanjye ndawuziga ntabwo ngira mu
si Dieu voulait nous rendre comme nous le méritons aucun de nous ne tiendrait le coup et encore moins nous
iyaba Imana yashaka kutugirira ibihwanye nuko tumeze nta numwe muri twe wahagarara wakwemerwa twese Yesaya 49 ati kubwi izina ryanjye si ndakara ndabikuburakari bwanjye kugira ngo nta kurimbura umenye yuko nagutunganyije ariko sinakubonye umeze nk'ifeza nakugeragereje mu ruganda rwo kubabazwa ariko ku bwanjye nzabyikorera kabiri gakurikiranye kugira umuntu uvuga ngo umuntu kugira umuntu uvuga ngo Imana yaranyugagiye yarantunganyije ubu noneho ndi biganza bye ngaho ninkoreshe oya Imana ntishaka be nabo ntishobora kubakoresha iravuga ngo yabatunganyije mu ruganda ariko si nk'ifeza si nk'izahabu ahubwo yabatunganishije kubabazwa hano ku 11 ngo ariko ku bwanjye ngenda ndabikora urabona si kubera wowe si kubera ko wiyirije ubusa si kubera ko wasenze si ko wagerageje ukanisha ibigeragezo si kubera ko wanyuze mu mibabaro si kubera ko wihanganiye ibigoye Imana iyo ikoze ikintu igikora ku bw'urukundo rw'izina ryayo ikora ku bw'ijambo ryayo kugira ngo he kuba uwirata imbere yayo wirara imbere yayo Yesaya 48 11 ngo kuko ntacyatuma izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi Imana yacu yonyine niyo ikwiriye icyubahiro
de tous ceux qui ont reconnu qu'ils ne sont rien et qu'il est tout
ku bazi yuko ntacyo bari cyo rwose bakabazi ko ariyo byose niba tubizi tukashaka kubyatura none se wowe uri iki niba iyo ari byose twebwe turi iki twebwe ntacyo tuba turi cyo ntacyo rwose turi cyo turi ubusa gusa ariko turi ubusa Imana ishobora kugira ikihindura cyo kubwi buntu bwayo buhebuje ndetse ni nayo mpamvu duteranye niyo mpamvu tujya duterana kugira ngo ibashe kubikora muri twe bikoresheje ijambo ryayo n'umwuka wayo niyo ya mbere ikaba n'imperuka nibyo somano ku murongo 13 Yesaya 7:8 kuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi kuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru iyo mbihamagaye biritaba murongo 14 mwese nimuterane mwumve mbese iri si ijambo rihebuje murongo 13 iyo mbihamagaye biritaba murongo wa 14 mwese nimuterane mwumve we gusobanura we kugira icyo uvuga kuri ibyo we kuvuga ngo ibintu birakomeza bite oya muterane mwumve mwumve iby'umwuka w'Imana abwira itorero mwumve iby'ijambo ry'Imana rivuga kandi tubigezeho tubishoboye twatabarwa ku murongo wa 13 iyo mbihamagaye biritaba murongo wa 14 mwese nimuterane mwumve ndashaka kuba mu baterana ndashaka uhagarara imbere yayo uko ndi kose niko nza imbere yayo ariko siko nguma singuma ntyo meze ntyo nta muntu uza imbere y'Imana akaza by'ukuri imbere y'Imana ngo asubire uko yaje oya tubona hano hamwe na Yakobo tukabibona hamwe n'abandi bose waje by'ukuri imbere y'Imana akahura n'Imana by'ukuri wese ataha ahindutse atandukanye nuko yaje n'igihe tuje mu gihe ijambo ribwirizwa dusange umwami duhure n'umwami tugomba kwemera ijambo ry'Imana rigakora murongo 14 mwese nimuterane mwumve murongo 13 ngo iyo mbihamagaye biritaba mbere yande ngo bikore iki bihagarara imbere y'umwami biteranira imbere ye atari nk'uko namaze kubivuga ngo habeho kumva ubusobanuro bw'abantu aho yabwo ni ukugira ngo Imana ituvugishirize mu ijambo ryayo mbega uko ibyo yavuze byose bihebuje mbega uko amagambo y'Imana afite uburebure kandi ari igiciro ngo mbese ninde muri bo wabihanuye mbere bitaraba nta n'umwe urakoze cyane nta n'umwe kugeza ubu nta kigeze kiba mu bagize icyo bavuga mbere ibyo ubwabyo ni igihamya ko batateranye imbere y'Imana ngo bumve bakire ijambo ryayo ahubwo birukankiye mu nzira kuvuga bakaba batanazi ko bavuga batari hamwe n'Imana murongo 15 njyewe ubwanjye narabivuze ndarabihamagaye ndabigaragaza kandi ibyo ikora izabisohoza n'intsinzi 16 nimwigire hino mwumve ibi uhereye aho byatangiriye sindavugira mu rwihisho oya uhereye aho byabereyeho nariho nari mpari
que les choses promises par les paroles s'accomplissent.
Igihe cyose
le Seigneur est alors toujours présent.
Et
son peuple peut être témoin.
Aho Imana ivugisha muri ryayo itangiye amasezerano. Imana ibe hari kandi ubwo kubwayo bumenya neza ko isohoza amasezerano yayo. Aho niho kwizera kwacu gushingiye. Ku cyumweru mu gitondo
de la communauté baptiste
umusore wo mu babatiste yari hano yari yasomye agatabo maze abwira umuhungu wanjye mu gihe baganiraga ati itandukaniro si rinini nk'uko nari mbyiteze. Mu ruhande ku ruhande rumwe ibyo byankoze ku mutima kuko amateraniro yacu abaye idatandukanye n'amadini. Ubu ndi kumwe gusa nkaho ndi guseka ariko ndababaye cyane kuko Yesu ni ko hari ikintu kitagenda. Ku rundi ruhande ndamubwira nti
de service divin mais ce que Dieu
nabwo ikibazo ari amateraniro cyase ubwo kugamateraniro ahubwo igifite agaciro nicyo Imana yakoze muri iki gihe. Ushobora kujya mu biteraniro ufite ingoma n'ibindi byose bijyana n'ibyo simbizi ariko
le même esprit que ces gens là
umuntu nawe ahawe umwuka nk'uwabo bafite nawe yakora nk'ibyabo. Rero ibyo bibaho mwabyemera mutabyemera bibaho ko abantu bakira umwuka ubari imbere maze akagira ikintu azana atangiza. Ariko se ibyo byahurira he n'umwuka w'Imana? Hari igihe ibyo mbitekerezaho mwene Dr. Branham yahagaze imbere ya mikrofone ntabwo yirukankaga hirya no hino ahubwo amagambo yahindutse amagambo y'igiciro. Ntabwo yabwirizaga nk'abanditsi ahubwo yabwirizaga n'ubutware buva ku Mana. Ubutware buva ku Mana ntibwagaragaraga mu byo umuntu akora mu byo umuntu agaragaza ahubwo ubutware bw'Imana bwari muko Imana yavugishaga abantu ikoresheje iminwa y'umuntu. Aho niho ubutware buva ku Mana bwari buri, ni naho buri kugeza uyu munsi. Ntabwo bituruka mu kuza ko waje uvuga ngo Imana yansize none mbazaniye ibi n'ibi. Igihe cyose bituruka ku Mana, byose bigomba guturuka ku Mana kandi bikatugarura ku Mana. Nyamara mu mutima wose twifuza yuko ibiterane birushaho kuba bizima, twese tukanyeganyezwa tukavuga tuti mwami turi indashima rwose, twemera gutwarwa n'ibyo muri iyi si. Nanjye nibaze muri abo nibaze muri abo nta gushidikanya nanjye ndimo kuko nemeye gutwarwa ibintu bimwe misozi n'ibibaya, ariko ibyo ntacyo bihindura ku gihamya mfite mu mutima wanjye imbere y'Imana n'ijambo ryayo imbere y'agakiza no gucungurwa n'ubuntu. Ni gute uko niyumva byagira icyo bihindura na gito ku by'Imana? Nizera ko iby'Imana ikora bikomeye cyane biruta cyane ibyo nshobora kwiyumvamo mu gihe runaka, kwiyumvamo muri jyewe mu gihe runaka. Oya, nta kibuze Imana yadushyize mu mugambi wayo kandi iyoboye neza iri kujyana ku iherezo ryawo muri iki gihe cyacu. Twizera duhamirijwe rwose dushingiye ku ijambo ry'Imana ko duteraniye imbere yo mu maso hayo hera, kandi ntabwo twiyitirira Yakobo cyangwa se undi muhanuzi uwo ari wese, ahubwo ni Uwiteka Umwami wavugiye mu bahanuzi, kandi tumushimira ijambo rye ryahindutse kuri twe ijambo rizima ry'igiciro. Mbese twavuga iki kuri iyo ngingo? Twavuga ikintu kimwe gusa, Imana nuko yaduha umutima wuzuye gushima, nuko Minisitiri Rusi yavuze neza, tubashe kuguma mu kwihangana kugeza ubwo umwami azakorera ibyo yasezeranije. Abihanganye bose
prendre patience mais pas dans l'indifférence, mais dans la foi. Que le Seigneur accomplira
kwihangana ntibibe mu kwihangana mu udafite icyo witayeho ahubwo uzi kwizera Yesaya 48:20
son serviteur Jacob verset 21
mubwirize muvuge ibi mubwirize byamamaze bigere ku mpera y'isi mubivugishijwe iry'indirimbo mutwiteka acunguye umugaragu wa Yakobo kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu ntibarakicwa n'inzara yabatembeshereje amazi ava mu gitare kandi yashije igitare amazi aradubiza iyo nkuru yamamarigire kumera y'isi mwami wacyaraza ati nuko rero mujye mu isi yose kandi aravuga ati nzabana namwe kugera ku mpera y'isi ku iherezo ry'isi cyangwa ibihe mwamaze muvuge muti uwiteka acunguye umugaragu wa Yakobo mamaze ngo uwiteka akije ubwoko bwe maze muririmbe muti naracunguwe ubu nabyirata mu byamamaze mubigeze ku mpera y'isi mubivuge mubimenyekanishe kuko uwiteka yabikoze mbese kwagira isoni yarabikoze imana niyo yabikoze kandi turabishimira yashije igitare amara inyota igitare kandi nticyagumye ahantu hamwe niba mushaka gusoma
station que le peuple d'Israël a faite
hariho ahantu 40 abisiraeli bagarara muri iyo myaka 40 biratangaje hose nahaciyeho akarongo gatukura uwiteka yabayoboraga mu nkingi muriro kandi yari nawe gitare cyabaherekezaga cyadudubizaga amazi kuko niwe gitare niko byanditswe abakuri n'abambere icyo cya 10 ku murongo wa 4 Kristo niwe cya gitare cyabaherekezaga kandi nicyo gitare banyweragaho maze hanyuma abantu ntibumva ntibasobanukirwa ubumana nanjye niko biri ariko nizera umwami wanjye we wihishuye mu bwiza bukomeye cyane mu gukomera gukomeye cyane ku buryo abanyabwenge bose bamwara abapfapfa bose nabo bikabayobera ni koko imana yacu iri hose iruta cyane ubwenge bwacu iri mu nkingi y'umuriro nkandiho ukomeye mu muriro mu gicu ku manywa na nijoro ivugana na Mose ubwoko bwa Isirayeli bwose bukareba igicu kandi akanabaherekeza nk'igitare cyuzuyemo amazi menshi angana atyo mu gihe cy'ubutayu bw'imyaka bamaze imyaka 40 kikabaha amazi kure hose hari umusenyi n'igitare n'ubutayu gusa nta hantu na hamwe hariho ibyatsi ababonye ibyo n'amaso yabo bwite byaranyeganyije none ndashaka kumenya ni bangahe mu bizera no mu gihe cy'urugendo ruheruka ndetse mu giterane cyose kiba mise harabategerezaga ngo mbese iki nicyo gihugu gitemba amata n'ubuki n'ibyiza byose mwese murabanya kuri mu mutima ahari mwe ntimubivuga ariko nge ndabivuga nanjye nabivugaga mu rugendo ruheruka rwo muri Isirayeli ndavuga ni uwiteka mana mbese niki wabonye muri iki gihugu niki cyatumye uyobora uzana ubwoko bwawe muri iki gihugu rwose nibaza ko mubizi ko maze kugenda mu bihugu 83 ariko nta gihugu na kimwe cy'umwirare kirimo ubutayu nta gihugu na kimwe wagereranya na kiriya nyamara imana izagihindura paradizo imana kirege by'ukuri nabonye murongo wo mu byanditswe mu rugendo rwa Israeli ushize twarimo shaka kumenya niba kuva ariko cyahoze cyangwa niba byarabaye nyuma naribonye Imana iramfasha igihe cyose iramfasha igihe cyose nta nubwo byansabye gushaka umwanya munini na bisomye mu gitabo kimwe cya muri bahanuzi umwe mu bahanuzi beza batatu hebuje abandi
ne veut pas seulement que nous nous référions au Dieu de Jacob.
Gusubiramo iki kintu mwami ntabwo ashaka ko twiyitirira gusa Imana ya Yakobo abwira ashaka ko natwe tugira umwitozo umwe Yakobo yagize kwa kundi Yakobo yahuye nayo ntabwo ishaka ko twiyitirira Kristo gusa abwira ashaka ko tugira umwitozo wacu na Kristo kandi ibyo twumvise byose turashaka kubigumiza ku mutima hanyuma dushimire umwami wacu ko yatu twerekeje gukiranuka kwinshi mbabazi nyinshi no kuba yaratumenyesheje yaraduhaye kumva no gusobanukirwa ijambo ryayo ibintu tutari tuzi ibintu twarigeze twumva mbere hose hano hari aya magambo nshaka nanone gushimangira murongo wa karindwi mbere ya none ntiwari warigeze ubyumva iteka ryose Imana ifitiye buri kimwe cyose none habyo hacyo ati uyu munsi nimwumva ijwi ryayo nimwinangira imitima yanyu Abaheburayo 3:15 mbere y'uyu munsi ntacyo mwari mubizi ntabwo mwari mubizi tutegereze turebe niba nta banga Imana itubi ibike kudutunguza
kuburyo
tutavuga ezende twavuga ngo turumva mutima ko ari kizaba ariko ntituzi ngo niki kizaba ngo kizaba ryari rero tuzanezerwa tuzahimbaza izina ry'Uwiteka Imana yacu kandi tuzamushimira n'umutima wacu wose we wenyine amen.